You're with SBS Radio.
我们马罗西的瓦拉奥伊勒塔沃纳西提奥了法有 benefiti mo tanga tele antunu ele o fainga luenga pele o ya inisi o wala la to te ma wile seleni on o le tanga ta o le tawo le soi fuanga na fa ali is a reporti a se committee fa pa le mene le tulanga fainga ta o lo ola inisi le antunu on o le ma wala lo le feso swani o lo la to mo waina e a wala i benefiti mai le malo tele Ua wala au le whaala potopotonga le Australian Council for Service ina ia si itia le totongi o le benefiti I se fitu se fuluma le lima tala I le vai aso le benefiti leo le New Start Allowance. E o I tangata ua maua wha ailonga pa ua maua tiki Rima University au se talienei. Olo ola nisi benefiti ona ele o whainga luenga. E pei o le tamaitai o Zareen Nisha e a fua mai fiti ua whaasa funu ma le valu tausanga lona soi fua na taunu umai oia I au se talia mai fiti I le tausanga e afe iwa se lau iwa se funu ma le lua o Zareen ua lua o na whaailonga po o na tiki ri e au fia e se tiki ri I mata upu tau tupe maso na tiki ri whaafaya onga na whai ngā luenga oia inisio mata ngā luenga le malo
I worked at the Australian Bureau of Statistics, Australian Taxation Office, Commonwealth Bank, and the last position was at the Department of Education.
Ilana Moli Mau I le komiti fa pale mene na ia fa ali ai talu mai le masino a perilo le tau sanga na tenei ina ua vaea o ia mai le ngā luenga. Olo ola o ia I le benefiti le New Start. Ma olana benefiti I le te ilua vaa yaso e le mawhai o na tutongi ei le tau o se whale no fuai po se rent, ma o le teimi nei, o lo ono nofo whaatasi o ia, ma nisi tangata e to aiva.
I live in the refuge at the moment and there's nine of us.
O le benefiti le New Start Allowance, mo tangata e le aini ta ito alua mani whanau, e lua se lau valu se fuluta ala e le vaa yaso, pe I lalo ifo o le fa se fulu ta la ile aso. Olo ye le vala au ina ia si itia le au fa ilea I le fitu se fulu ma le lima ta la ile va yaso. O na maua ilea o se au fa I tolu se lau lima se fulu ma le lima ta la ile va yaso o le New Start Allowance mo ila to wele aini ta ito olua mani whanau. Na saunua Charmaine Crowe o le Australian Council of Social Service O se matua fesoa soani te lele nei mō tangata olo ola I le benefiti, ona o le taungata o le tau o le soi fuanga.
It would mean that they may not need to skip meals. They may be able to buy them Christmas presents. They may be able to put fuel in the car, get the car registered, get a haircut.
Charmaine Crowe o le Australian Council of Social Service. E ovala ititi le miliona tangata I au se talia nei olo ola I le New Start Allowance. O le toatele o ilatou olo soi fua ilalo o le leina o le mativa po le leina le faaingoina o le poverty line. O le toatele o ilatou olo o utia I le le ayu ni ngā luenga o na ua iloa inisi o faamaumaunga e tasi le ngā luenga a e toa valu tangata I au se talia e tau vaa iai. A e uile maua lalo le benefiti O le benefiti, na sa unua le Minister of Families and Social Services, Anne Ruston, o le whaavai na o ngā luenga, o le mata whaioi le nā le mālo tele, o I inā, e ave I eilana wha'a mua mua.
The New Start Allowance is part of the government's safety net that we put in place for people who find themselves without a job. But the Australian government's investing a lot more money in other programs to try and target people who find themselves without a job.
Anne Ruston. Na mōli mau fō I lele I tusitala o Mark Mordew, o lo ola o ia le benefiti, talu o na vāea mailana ngā luenga nangalue wha atusitala I se nusi pepa. Na ia sā unoa, o le tele o lana benefiti e folo uma I le tutongi o le fale po o lana rent, a uma o na tutongi le rent, o na tatoe mai eilea e nā o le se furuma le lima tā lai o lai I le lua vā yaso.
If your rent is $680 a fortnight and your New Start is $695 a fortnight, that means you have $15 a fortnight to buy food, cover electricity, pay your public transport, etc., etc. In other words, it's impossible to live.
Mark Mordew, se alitusi tala. Ua vaea mai lana ngā luenga ae olo ola nei I le benefiti o le reporti na whamā pōpoina e Abby O'Brien o le SBS News.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.